nsobi nji tubyebuza njenensegenda wa ansa nezitubula mulembe ki ng'omuntu akola okuzibya obutta tebimusala guno mulembe ki ng'omulala akola kitono nja tomudidi nayola yii enembeera mazime kuyitirira ng'omuline wekyanga abantu bagamba nti guno omusango tuguse kuba tufuga nti gavumenti yaffe yeekola bino obulamu ne bukaluba nzekyo sikiwagira bantu bange temunyiigira zizze mu byabufuzi nze akalulu kange Museveni yana kali alinda ensonga nkubuulire luno Obama lwe yali akalulu nafuna essanyu era muline nesunga kandowoozo obaolyawo kw'olwofiisa ndikifuna mu bwangu kandowoozo obaolyawo America nekyuka kwa kinene mbirinze n'olwaleero nze sibiraba Obama mulungi ereese okufuukuuka nti bannayuganda si gavumenti nti mbi ereese kontulo yaayo yawambibwa sitaani okuva lwe yagobwa mu ggulu ne bwe muli bakyusa ababa bafuga ereese bannange yekaddiye Uganda okuva luli lwe yefuga nze njawulo sigiraba mu kindage ne bwe tunaalondani nga tetusenze mukama tewali mirembe kigamba akuliranye senga Yesu ufune mirembe Eresi yo yakatiwa linda Yerusalemi munange Kumulembe kuopotera bantu bafanga kagubero kwa mini Kumulembe kwa lutwele nguzi yaliwo ne kumulembe kwa nuwa kuno kufa kwa tandikireri kukaini lwe yata muganda we zirekwe chukira Yuda Yesu ya muwayo Gavumenti siyerese bisiaga Gavumenti siyesibyewo bwa malaya Gavumenti siyesibyewo bubi mu bantu Gavumenti siyekulete obutentegekera bukadde bwo Siyekuganye okukuza abaana bo mu buntu bulamu Tusenge mukama kubere sijeraga katebe Yekaye mununuzi Mwewe muliba chusaba babafuga Enesi banange yekadie Uganda kuvalulirwe yefuga Nzenja ulo sijiraba mujindage Mwewe tunalondani Nate tusenze mukama tewali mirembe Chigamba kuliranye Tisenga Yesu ofune mirembe Enesi yo yakatiwa Linda Yerusalemi munange Kumulembe gwanuwa baba gamba Teriato muyingire Naba mubaja jali bamuzimbireko Chokane bazikirira Kumulembe kwa luti baba gamba Tisodoma ne Gomora bigenda Muchuke ngaba muyita woloko soge manyike chibi Kumulembe kwa lero togete Tibanange muchuke Abalala bwe tufunye bya pamusi Netulowoza tumaze Abalala bwe tuzimbye Tujite mirembe Sente tuzikoze muna mpilo Kati tuzezi zika Waliwe sawa mujerinde Lwezi rifuke bipapula mayumba tugandukemu Tusaba mainja gatugweko Senga Yesu olwalero Oyo ye pasipote kuonye chikomi Newe muliba chusaba babafuga Enesi banange yekadie Uganda kuvalulirwe yefuga Nzenja ulo sijiraba mujindage Newe tunalondani Nate tusenze mukama tewali mirembe Chigamba kuliranye Tisenga Yesu ufune mirembe Enesi yo yakatiwa Linda Yerusalemi munange